she working, she grinding, I'm winding. I love the way she twerking.
Wapo tena lukuk, wapo cute zaidi yako, naweza sema mimi mzushi. Line kama sufi, ngozi yako mafundi yako, sina budi kuja kwako mwenzako la combo rude. Sijala tangu juu, siwezi lala bila move, kama fala man confused, miwala cha sina chuki. Suti zapo kama ni harusi, ndo unataka haujuti, miarapa hapa napata salute. They shoot, I made you look, so love letter love song kwenye rhyme book. Big you, so mto juu kwa juu, as you see I can't leave, so I do love you.
She cooking, I love the way she working. She grinding, I'm winding. I love the way she twerking.
Sawa mzuka mama, menivuta sana, nimepaganta kupa flowers. Napenda jinsi bintulivu, mtulivu, msikivu, so mvivu, mzabibu, nkinge bandidi, msife kwa wivu. Hakuna nchachibuna sana, itani umo kinuna, nchajituma, mimsukuma, kunchuna mama, so issue. Sweet zede, ndize, kiaba kari, zede, sukari, zede, asari, unafiga fani kari.
I'm cooking, she cooking, I love the way she working. She grinding, I'm winding, I love the way she twerking.
Si mwenyewe na isi liumbo li unipende, ya nso lazima unelewe. Neza toa lakini mimi nisipewe. Mimi neza taka kwa kweno kakata usolewe. Haujali kulala geto kuzi shampoo is rasta. Kama dansa aloketo jia finkyu na vyokata. Upo na mimi chie usilete usubufu. Wasikutishi kwa vimini tayari shiny visha cheche proof. Ulizuntege likuonyeshi siya zako. Takupende zaidi onavyo jipende zaidi ya mbo wako. Na sinzia nkikwaza japo sawahu. Na kufikiria faster moyo na kimbia kababu. Nasikia squeeze mapenzi ya endi bila kesha. Takama ukipenda mtu kana kitu simonyeshi. Na wenye nazo jatulia, anakatia mikwanja natumia, anacha na kimbia.
I'm cooking, she cooking, I love the way she working. She grinding, I'm